nzijukira wangamba nti tori nkyawa tera tolindekawo nsuubiza nti olibeera nange wankyawa n'ovaamu efuula nondekawo naye nga lwaki katubeere ba mikwano okusinga okunkyawira ddala katubeere ba mikwano tubeere ba mikwano mbeere mukwano gwo obeere mukwano gwange tusigale bwe tutyo katubeere ba mikwano okusinga okunkyawira ddala katubeere ba mikwano tubeere ba mikwano mbeere mukwano gwo obeere mukwano gwange tusigale bwe tutyo tenina ekibuuzo kyembuuza wakati w'abawala n'abalenzi nsaba munyambe abawala bakaaba olw'abalenzi n'abalenzi ne bakaaba olw'abawala wandimulimba leero kiri ku nze ate nkya tomanya munnange towakana bino bibaawa n'abeera ggwe nze leero byalumyenze eby'omukwano maama byalumyenze nze leero byalumyenze eby'omukwano natero bivaamu maama birumya katubeere ba mikwano okusinga okunkyawira ddala katubeere ba mikwano tubeere ba mikwano mbeere mukwano gwo obeere mukwano gwange tusigale bwe tutyo katubeere ba mikwano okusinga okunkyawira ddala katubeere ba mikwano tubeere ba mikwano mbeere mukwano gwo obeere mukwano gwange tusigale bwe tutyo mukwano gwange bwoba oli eyo ngondowoozaako njagala omanye nange ndyeno nkulowoozaako mukwano gwange bwoba oli eyo ngomisinga njagala omanye nange ndyeno nkyakumisinga kavidiyo kange kewasemba okumperezanga kabulira mu ssimu nze walayi nkyakalowoozaako kahaga kange kewasemba okumpaginganga kaali kasanyu nze walayi nkyakajjukira kakisi kange kewasemba okunkisinganga kaali kawoomu nze walayi nkyakagala katubeere ba mikwano okusinga okunkyawira ddala katubeere ba mikwano tubeere ba mikwano mbeere mukwano gwo obeere mukwano gwange tusigale bwe tutyo katubeere ba mikwano okusinga okunkyawira ddala katubeere ba mikwano tubeere ba mikwano mbeere mukwano gwo obeere mukwano gwange tusigale bwe tutyo nzijukira wangamba nti tori nkyawa tera tolindekawo nsuubiza nti olibeera nange wankyawa n'ovaamu efuula nondekawo naye nga lwaki